da ekitinol chapande juye jetati kangol wonete annabi zakariyao assalamu alaikum mun so birabe heditobe min kofni won be inde alla jawmu salama giddo ko moy fama edo dowlawol gonga kongol mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foroy min cerake gartuki amin hande ga waddan gon siriyamon kalawol gonga ko ander siriyamen ko arti ragareha en jangunobe banno annabi yeremia rentiniri derrabe mako yahudu en to nibe ngatanay walde alla hakkilo eto be tubayno hakkeji mabbe alla wiino mabbitanan honobe babila ngam kona lesdi mabbe be yibbin gondi e nangu gobe yarabe hala morde babila be manfum burna yahudu en kakkilanay wasu yeji yeremia en gino bannoy garki honobe babila digam funange yibbinino uro salima sampiti haykalir wartiri jamare israila machube e hori be ha babila kalkal bana annabi yeremia fillori nodum bana non kadi ummatore yahudu en sankitori ngam sabida nde sali dowtanago wolde annabo en alla amma soinde dowtare yahudu en wawanno hadugo dowtare alla na dum hadata keditoden mako annabi yeremia wi yahudu en latinobe nangabe ha babila ngam dalila hakke mudumen o wibe dani jawmira honobe asama alla israila wi egginabe be o yari ha babila to dubi babila chapande jowedi di timmi mi yalan on fahin den mi timminan wolde am wonde ha mi hora on halesdi mon min fere am mi andi nufayeji am do modon mi don nufano on jam nasaru ha mi timmina ko on tammoto non jawmirawo wi be andi non gol annabi yeremia don no wi a yahudu en ko to kambe be ngejjitino alla alla kanu yejjitayno be e bawo dubi chapande jeedidi alla tammi wartirgo be hales dika kaaji mabbe dum do woni ko yeremia wi yahudu en nangabe ha babila be gonga alla o kolniro alla yejjitayno ko inani ibrahima digam boymano yakende o wino mo ummatoje duniya tammi barkidi nego ngam dalila ummatore wurtotonde hermako alla yejjitayno taskara mudum ngam halfingo wolde mako ha bibbe israila ngam be andina dum ha kala bibbe adama fu digam fuddam ekkitinol men en darino banne alla subri annabo en mudum chaka yahudu en be hokkugo be bawde wajago wolde mako seninde e be windugo nde ngam zamanuji garoji en andino ko woni nder tawreta alla wanginani dum ha musa e wati defte gimi jabura nder bernde dauda en dari bono alla jippiniri ruhu mum do yahudu en wotbe bani yosua samuila suleimanu esaya yeremia e daniel ngam be binda wolde mako en darino kala bindi annabo en fu marino numol gotol e habaruwol gotol ngam no woni kam digam ibrahima kala annabo en alla fu andinino taskara mako mbotka ngam neldugo kisnowo duniyaru gal ummatore israila hande kadi en daran bannoy alla besdiri yago yeso nder taskara mudum ngam hibbingo nelduki almasihu dow duniyaru ngam en tammi largo bannoy o wartiri yahudu en ha lesdi ndi almasihu tammino dayego en jangan bannoy yahudu en gartiri ha wuro salima bawo dubi chapande jeedidi annabi yeremia fillino amma hidde ko pudden hani chiftoron lesdi babila noddata keno babila fahin amma persia ndeni persia jala keno babila herkonu banani kadi hander fasluwol aranol der deftere ezira bindidon biya der ndubu kores lamido persia aranu jawmirawo timmini ko wino be hunduko annabi yeremia o findini hakkilo kores kanko neldi woinandu der lamu mako be hunduko e bindol fu ngam wiugo dani kores lamido persia wi Allah jawmirawo mo asama hokkiyam laamuji duniyaaru fuu, o umriyam mi nyibana mo suudu haa wuro Salima nder lesdi Yahuda. Koo moye iwdo haa ummatoore maako caka moodon, Allah wondu be maako, sey o yaha wuro Salima nder lesdi Yahuda, o nyiba suudu ngam Allah jawmirawo mo Israa'iila teddinta ɗum. Kanko woni ɗowanteeɗo haa wuro Salima. To, mawɓe asli nder le'i Yahuda e Benjamin e limanen e lewinko'en waato mo Allah findini hakkilo mum fuu, ɓe ummi ngam ɓe njaha ɓe nyiɓa suudu jawmirawo haa wuro Salima. Heddiɗiraaɓe maɓɓe mballiti ɓe be cardi e kangeeri e dabbaaji e kuuje boɗɗe ɗuuɗɗe. Woodi dokke caahu feere bo, laamiiɗo Kores wurtini kuuje suudu jawmiraawo ɗe Butunasar hoccuno haa wuro Salima, sigino nder suudu ɗowanteeɗo muuɗum. Allah huuwino ko iini diga mboyma be hunnduko annabi Yeremiya kadi na. Nonnoon o huuwi ɗum e ndarnooɓe Allah maɓɓitani laamiiɗo Baabiila nga wirga wuro Salima e yibbingo haykaliiru maako. Kalkal bana Yeremiya waarino annabaaku, e jonta en ndaaranno Sirius laamiiɗo Persiya ƴamino Yahudu'en kala ɓeni yiɗɓeno hootugo lesdi muuɗum'en ngam nyiɓto haykaliiru e berniwol wuro Salima, deydey bana Yeremiya waari annabaaku muuɗum. Goonga duumiiɗo wonete laamiiɗo Lamlamɓe, ɗum kanko hakkilanta kala wakkati caalotooɗo fuu e ko o anndini fuu ɗum yalɗiran. Haa fahin binndiɗon anndina bannoy yeɓre Yahudu'en ummiri Persiya e ɓe ngaɗino jahaangal gartuki lesdi Yahuda e berniwol wuro Salima. Ardiiɗo maɓɓe wi'ete Zorobabel Yahudujo, nde ɓe njotti wuro Salima ko ɓe ngi'i sakliɓe masin, berniwol fuu wilino e haykaliiru Allah ndu Suleymaanu nyiɓno warti winde meere, koo ko lutti sonakaa'e e ndoondi. Binndiɗon anndinano Yahudu'en aarti ngadi kawtal haa nokkuure haykaliiru Allah wonno ɓoyma, e ɓe mo'itinino hirsirde ngam guleteeɗi. Nden ɓe li'anakeno Allah kirseteeɗi. Ɓe ngetti e ɓe maanti jawmiraawo ngam aynugo ɓe baakin duuɓi 70 caaliiɗi haa Baabiila e haa Persiya, e ngam wartirgo ɓe haa ngenndi maɓɓe. Nden binndiɗon anndina en bannoy Allah wondirino be Yahudu'en ɓe, ɓe wallititgo ɓe e ɓe sembiɗingo ɓe haa yottinde ɓe timmini nyiɓtaago haykaliiru jawmiraawo e berniwol wuro Salima haa ɓe mahitaariiɗi berniwol fuu. Tema woɗɓe caka mooɗon jaman, ko jannga ɗum woodi, ammaa ɗume taariha gartuki Yahudu'en wuro Salima laarani en? Enen heɗitooɓe Siriya kaa hannde, yaa soobiraaɓe, gartuki Yahudu'en nder lesdi maɓɓe laati kannduɗum masin, ngam ɗum ɗon laarana taskara Allah mbooɗka ngam neldugo dimɗinowo nder duuniya, ngam ɗum winndaamano nder lesdi Yahudiya Almasihu tammi danyeego. Ɗum laatino kadi kannduɗum no Yahudu'en lorto haa lesdi muuɗum'en ngam Almasihu heɓa danyeego haa nokkuure maɓɓe. Yaake gartuki Yahudu'en haa wuro Salima, Allah umminino annabojo goɗɗo biyeteeɗo Zakariyaawu. Zakariyaawu o laati peerotirɗo be Zakariyaawu baaba annabi Yahya. Allah neli Zakariyaawu ngam o sembidina Yahudu'en nder nuɗɗinki maɓɓe, e ngam wangingo saa'iire nde Almasihu warata ɓadakeno. Ɗum luttino duuɓi 500 hidde ko dimɗinoo wara dow duuniya. E lingo boliiɗe goɗɗe ɗe Allah waɗi nder ruuhu Zakariyaawu, en ɗon jannga nder deftere Zakariyaawu haa fasluwol aranol. Binndiɗon mbi'a, wolde jawmiraawo warani annabi Zakariyaawu bii Berekiya bii Iddo. Jawmiraawo honooɓe asama umri Zakariyaawu o yecca ɓe, daani jawmiraawo wi'i, mi tikkani kaakaaji mon masin, taa laate bana kaakaaji mon, kamɓe annabo'en ɓoyma ngaajini ɓe. Daani jawmiraawo honooɓe asama wi'i, lorte e laabi mon kalluɗi, tuube accee kuuɗe mon kalluɗe, amma be nanai be kakkila nai woldeam toy kakaji mon annabo en bo be don geeda ha foroina amma bolle ame umroje amde umrumi sukabe am annabo en en jottake kakaji mon den be lorti be bi banano jawmira o hono be asama annini huugo min ngam laabi amin e kuude amin nonnon o huuri on famɓe be boɗɗum bananoy annabi zakariya o rentiniri yahudu en na o wi'i ɓe mi tikkani kakaji mon masin taa laate bana kakaji mon ngam ɗume allah tikkanino baabiraaɓe yahudu en ɓe allah tikkanino ɓe ngam ɓe ngatanay hakkilo ko annabo en maako mbi'ata ɓe ngam man waɗi ɓe laatakeno bana maccuɓe haa baabila fakkat baabiraaɓe maɓɓe laatino yimɓe diina amma ɗum saynayno allah ngam ɓe kakkilanayno wolde annabo en yahudu en nder zamanu man laatino bana yimɓe ɓen hannde wi'anɓe kayya min nuɗɗinɓe annabo en allah fuu amma nder kuuɗe maɓɓe kam ɓe nuɗɗinay be goonga annabo en allah ngam ɓe ngatanay hakkilo dow ko ɓe mbindi nder bindi ceniiɗi ɓurna kaakiraaɓe yahudu en laatino bana non ɓe kuway ko annabo en ngaddaniɓe diga allah maɓɓe ɓe teddinino allah be kunduɗe maɓɓe amma ɓe njaɓay wolde nde nder ɓerɗe maɓɓe ngam maajum waɗi allah neli suka muɗum zakariyau hedi yahudu en ngam rentingoɓe taa ɓe njaaɓa dow kosngal kaakiraaɓe maɓɓe wi'annoɓe jawmirawo amma ɓe kakkilantano wolde nde allah neldinoɓe gal annabo en muɗum e ɓawo nde o rentini yahudu en zakariyau fuɗɗi wolwugo dow garki dimɗinowo en ngala wakkati hannde ngam jangugo kala ko zakariyau windi dow ko larani almasihu fuu amma en mbawi jangugo ayaje gurtinaɗe digam deftere seɗɗa ha nder deftere zakariyau her fasluwol jeenayi annabi zakariyau andinino almasihu tammi nastugo wurusalima dow wamde o wi'i an siyona sey a yima be seyo an wurusalima sey a welwelta nda laamiɗo ma ɗon wara ha maɗa o goongajo kisnowo o jankiniɗo ba'iɗo wamde amma ha fasluwol sappo e goo zakariyau waɗi annabakuno jamaare tammi wudingo almasihu e ɓe coranmo be suley capanɗe tati o wi'i mi wiɓe to ɗum fottani noon ngadde ngenaari am to na non acce amma ɓe awni ngenaari am ceede carɗi capanɗe tati ya fasluwol sappo e ɗiɗi annabi zakariyau waɗi annabakuno yahudu en na ɓe coran almasihu tan amma ɓe mbaranmo bo o wi'i jawmirawo ɗon wi'a amma dow saare dawuda e joɗiɓe nder wurusalima mbanjanmi ruhu mboɗenga e do'a ɓe ndaranmo ɓe njuwi ɗum ɓe mboyanmo banano ɓe mboyrata ngam mayde ɓiɗɗo bajjo ɓe mboyamo masin bana goɗɗo woyrata to afomum maayi to goɗɗo ƴamimo ngam ɗume ɓattatte ɗe dow wiɓɓere ma nden kam o jaaboto mi nawnaɗo haa suudu yiɗaaɓe am zakariyau ɗon no fillo be boliɗe ɗe no almasihu tammi heɓugo ɓattatte haa nder juuɗe muɗum diga toy ɗum tammino iwgo mi yiwan diga derraaɓe maako yahudu en tammiɓe ɓilgo e yiwgo mo kanjum woni ko annabi zakariyau windi nannduɗum kalkal bana annabaku annabi dawda darangu dimɗinowo haa nder jabura ɓe ɗon nawna juuɗe am e kosɗe am yasoobiraaɓe allah yiɗino paamen waade almasihu dow leggal laatakeno nder taskara maako digam boyma ngam hisnugo ɓiɓɓe aadama kiita kandankaɓe sabiida hakkeeji maɓɓe ɗum laatino doole almasihu gonɗuɗo yara bone e nden maaya ngam hakke en ɗum laati nder dammuɗum habaru annabo en allah pat kadi ko wolwa jonta ɗo fuu laaɓani on na on fambe be gonga annabaku Zakariya do ko larani almasihu wadi dubi temedde joyidde ko danye on nuddinbe kala ko Allah andini be kundude annabo en murum funa malla on don bana yahudu en teddinbe annabo en Allah be kundude murum en tan en nuddinayno ko be biata noy be mon bo hande on nuddinbe annabo en Allah na nda ko bindi bi anta annabo en ta njawe annaba kuji dum hokkimin sembe nuddin go habaru annabo en sey on kakkilana dum ngam dum laati bana pittirla jaynan ga der nyibre ha nyalawma wada ha jaygol horre fajira yayna der berde modon an nuddin do annabo en na ya sobirabe heditobe min getti on be watan go amin hakkilo to on godi yami do ko ekitiden hande bindane min ha lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon midon lornitarum lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon Allah barkidinon e numtebe de irre ko wolde Allah wi'ata anu indo annabo enna.